Leo sina ganji soki leo na kibeleza kwa mtoto DJ Vibe kwa mosho Wezi kiwa ni kikunti kiko soto Kwa shaki
DJs The home of legends The home of legends The home of legends
This is KTV DJs, the home of legends.
Kind of life I was living back then.
Fam, getting who fam? pillow day, fam. Yo, fam, what you say, fam? Why you gonna act like you know no, fam? Yo, fam, make you go, fam. I know you rest in the money long, golomo. I know you stay for echo, make a dollar more. I know you stand to the look at the girls, sit the shake, they waste on my show, my colo.
Now you're saying, baby girl, I want that. All of the things where you do, I want Chris. Now me and you, everything I want there. Every duty, make a nigga want play. If not Chris, baby girl, I want Chris. If not there, baby girl, I want there. By your side, baby girl, I want there. Oh yeah, choke, girl, you find I can take. Every day, every second, say not by me. We go take, we go play, you go shake. One more time, and you know, say no one like me. You go take, I go play, you go play. One more time, you get to me, I be gaspy. I know they run, so play, we go take. I go show you every day, make you show me how you're nasty.
My scene, fighting. I'm a street fighter like I sing. And I don't care what I like sing. Me I like dark and I like skin. Girl them sugar like whiz, yeah, yeah. All them girls I like trees, yeah, yeah. Most of my girls I like trees, yeah, yeah. All of them girls I like me, yeah, yeah. Gimme, to me Baby Gimme, poopoo gimme. Body on me, put it on me. Really Bad bunny, baby baby. Nibi, boomy nibi, I'm on a jutori.
Ibi lipi. Now you're saying, baby girl, I want that. All of the things where you do, I want Chris. Now me and you, everything I want that. Every duty, make a nigga want play. If not Chris, baby girl, I want Chris. If not there, baby girl, I want that. By your side, baby girl, I want that.
She wanna love me back and forth. She said that WC wanna be yours. That's why she start to give me kisses and hugs. She said she no go ever leave me because us. Yeah, she love me of course. And she no say WC not the source. She want heaven on earth and more. So I'm shooting it up to the stars, yeah. Give me, to me Baby Give me, poo-poo give me. Body on me, put it on me.
Is KTV DJs, the home of legends.
DJ Vika.
Utuweka kwa kona. Unadhani umefika mwisho. Juu ya stress na mahangaiko. Na saa zingine life utubamba sana. No time for the bad mind people. Wakadinali avoid those people. Ukiwa na stress usijinyonge. Tafta mtu mkae chini mbonge. Lazima tutafines. Sisi si wanyonge. Leo mahangaiko, lakini kesho mafanikio.
Awote
furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
Aye, yo. Unaona nikiwa roga tu, nikiwa shika tu. Pia miuka pitia tu. Ni mwana mamangu, akiwa mgonjwa. Najua vile na feel. Nimepoteza familia, nimekuwa na depression. Najua vile na feel. Ama testimony kama nimekuwa poa. Buda pia utahila. Kitu muhimu ni peace alive. Kukapitia ni part ya life. Na send good energy away. Bad energy stay far away. Hello, smile kidogo, punguza stress. Aye. Hello, smile kidogo, smile. Aye.
Awote.
Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita. Furahia maisha. Kwa hii dunia sote tunapita.
And we let them know, don't disturb my peace. Don't disturb my happiness. I live for the moment.
Kila siku enjoyment.
Do what makes you happy. You can't please everybody.
Usikubali stress.
ifanye ukue depressed. Ukiwa na stress, usijinyonge. Tafuta mtu mkae chini mbonge, lazima tutafine.
I'll be on the phone, calling you tonight. I wanna make you show, make me know the vibes. I don't wanna sleep alone, wanna hold you tight. But I fool my eyes, but I'll be alright. Forever, on my laptop, on my keto, BBD, on my sheet on. Say them go feel it.
Call it freedom, I live for life, no condom, and I I go chop am till the kingdom come. I do my belly do mare, I do my father who opa. Now you give me the package, so make nobody come de buga. When I do titty cutty, they be tassy, they be juicy.
Cause you migrate, I won't believe if you do, I'm your way. Or if you want, if you do, I'm my way. I wait, too short, I don't take it. You tell me, and I know they go out one day. I know they care, say they buy my damn pray. Money on me, mind no time.
Big bang, 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 bamboo.
DJ
tequila, shot tequila, you put salino. Revo the girl, dem a bubble and a wine. Touch it like we a DJ spaceship. Nino, watch how you talk, pussy in the head. Binds up. Tequila shot with a little piece of lino. Love all the girl, them a bubble and a wine. Touch it like we a DJ spaceship. Nino, watch how you talk, pussy in the head. Binds up. Fresh pair of night, me no beat, no designer. Pretty bad bitch from North Carolina. Yeah, me feel like a drone, like a pilot. Yeah, me feel like I the moon.
Yeah, she only like me when I'm drunk, so I get daddy for. I mix the perky with the liquor, now I'm ready for. I see them niggas in this party, I'ma let it off. So if them boys stay home, they be better off. You see them girls with them guns, they gon' set it off. I really mean what I say, it's not a metaphor. Give her a little bit of money, then I let her ball. I put my money on the guys, I bet it all. Yeah, she tryna caress me. Percocet is kicking in the party, looking sexy. Every time I'm turning up, my shorty wanna text me.
Do what you do, tell me, baby, make it messy.
I ain't even know the bitch, but she already met me.
Yeah.
She don't know my name, she just noticed my protection.
Yeah, yeah.
I'm a demon, you get me?
Yeah.
Ah,
mincha bikini na deku press pena. Nilieka kichwa angu ikabai pena. Unasama deep step pena. Hakushika ball ona furaha mapema. And cheat can die. Nileza na bano se casino. Kuna die wini masilu sina cake. Mina die wate twende hivi. I can cheat can die. Nileza na bano se casino. Kuna die wini masilu sina cake. Mina die wate twende hivi. Ukiwekelea kichwa pazuri ya utaogelea. Nishaipata shabiki ya kani okolea. Nasinge zama zaidi cho kumtongozea. Neka chwani badi na kuomoshe. Nishaipata mita na chwani bombe. Nishaipata mbochu ya happy mistake. Nolitua mbochu mashinani na dema chafai. Ila gema mboshwari. Mincha bikina na deku ples tena. Nilieka kichwa angu ikabai tena. Unazama deep state pena. Hakushika ball ona furaha mapema. Can cheat can die. Nileza na bano se casino. Kuna dai wini masilu sina cake. Mina dai wate twenda hivi. I can cheat can die. Nileza na bano se casino. Kuna dai wini masilu sina cake. Mina dai wate twenda hivi. I
ruka juu nimeka kichwa tu. Ruka juu nimeka kichwa tu. Ruka juu nimeka kichwa tu. Nakupa kizani kakai. Ruka juu nimeka kichwa tu. Ruka juu nimeka kichwa tu.
Man a mission. I see no competition, and I mind my business. God is my witness. They don't see my vision. I'm a logo journey, moon low, one in a million. Waiting them thoughts say I do now.
Text, bona umefuta messaging.
Una shida gani?
Good morning jirani, salamu kedu chabure.
Kuna shida gani?
Udanganya watu natoka na viki.
We.
Utaacha lini mambo ya kiki? Hata kwenye ugomvi unakosha viki. Aubadi, riki, awambi,
na
riki.
Nasikia
walisha toa na posa. Laza chini chini unapanga kumtosa. Kila kukicho unalia na mwamposa. Na unajua anawapanga kina lusa.
Kuna shida gani? Kuna shida gani?
Plan A, B, na C.
Plan A, B, na C.
Jina KRG.
Jina KRG.
You're the one who hate me, meta sikufikiri.
Wala sikufatili.
AM to PM umeka, ka. Kula kulala kujabanja, ja. Kesho unalia lianja kwa mitaa we jamaa. Na jana ulikesha ba. Skia. All I need is one mic zigidi. Na
ungea
na wa Kenya walisiki. Na ungea na serikali uchumi nizi. Kwenye inchi eh.
Kula shida gani yeah.
Haya maisha ya ataki utani. Haya maisha yanataka ramani. Vipi unachoma majani, unasoma gazeti gani? Mbona utoki msalani huko ndani?
Kuna shida gani?
You know so quick, come on, nobody can stop us. Me body gave you the right to make you talk. You know so quick, come on, nobody can stop us. Me body gave you the right to make you talk.
When you say come out, touch me, come out, touch me. Girls and I'm in me, think you should pop a chinny. Tell a melanini, when you need a skinny. Oh, yeah, but the mini, those are little shoe.
Vibe bleed, vibe zero, what cool on music, you ain't goody. I'm dressed to kill, come on, to Quendi. Bakuvuma chintro, bago kuri. Iki King Kong, sambe na nguzi ni rigari.
Kutu kwen shiba ni mara kufuna bupaba. Kendu kwata konze ni mkunyeza wenki bupaba. Kitu genda kwe, agara kigenda kwe tara. Evi na didi, kuna abisanga yonze wenda ba.
Kwe misene mara kufuna bupaba. Nengu kwata konze ni mkunyeza wenki bupaba. Kitu genda kwe, agara kigenda kwe tara. Evi na didi, evi na tusanga yonze wenda ba. Kwa sirikire che che. Sekuwele kulusania ufe. Na mazina kanga kuterekele bebe. Kubaga kutamizo kuchire chenge. Gakukuba nega kuingiza chemodu mota vade. Chukunga tunafuwa ne wako vade. Olinache vibe jente gede. Tetuva wanonga tunsitude.
Yeah, vibe vibe vili wakulo mfiti wakuli. Kwaza itukie kumukata kari. Ayo bakukuma chinto. Kame ya.
Who is the gala ya gala banana? Faza, never faster to badaza. I love you, pale muwe ku banana. Who is the gala ya gala banana? Uya solea kwenumba gana. Fetunive gaza, faza, never faster to badaza. I love you, pale muwe ku banana.
Fulipa girl come back again from the Gaza Republic. She won't come again. Kaya gala be di 10 na 10. Tumwa be di she want to know that.
Big up the Gaza, big up the Gaza. Chameleon Gaza, everybody a Gaza. Familio Gaza, tuna inuka kila siku, tuna Gaza.
Mabadi Sean Nash, kaka na kuwe dash. Banana big, big, lechina kumindash.
DJ Vika, DJ Vika, DJ Vika.
Uya zulea kwe numba gana. Fetulive Gaza, faza, never pasta, tuwa Gaza. Alage pale muwe ku
banana.
Who's the gala ya gala banana? Uya zulea kwe numba gana. Fetulive Gaza, faza, never pasta, tuwa Gaza. Pale muwe ku
banana.
Nancha buchango ntalisa. Mulo kuluno weke. Vanessa buchango ntalisa. Nawe kuluno weke. Aisha buchango ntalisa. Nero kuluno weke. Namazi buchango ntalisa. Nawe kuluno weke. Nafsiga love muta itaniki. Tuba kuba zira imu neba funa zipaniki. Lokito kuja kuwe muka doti. Pulilandia gala kwa mbula sati. Mama di mama di mama di. Oya zole ya mokuwe bati. Guwaina guwaina guwaina. Nenya gala kusula lelo nechilaina. Who is the gala ya gala banana? Oya zole ya gwe numba gana. Fetulive Gaza faza neva pasta tuba Gaza. Alavye pale muwe ku
banana.
Who is the gala ya gala banana? Oya zole ya gwe numba gana. Fetulive Gaza faza neva pasta tuba Gaza. Alavye pale muwe ku
banana.
Gaza, chameleon Gaza, everybody a Gaza. Gaza, chameleon Gaza, tuna inuka kila siku, tuna Gaza.
Tuna shinda love muta itaniki, tuba kuba shinda imo neba funa zipaniki. Doki toki jakuye muka, doki kuli ya muda kala kwa mbu.
Leo sina gandhi soki leo na kibembeleza kamto.
ID, Ferrari zimebaki kwa mosho. Wezi jua niko nunge nikipost photo. Tunawasha kiwash wash, nikatuko loto. Kodo moto inachoma koleta chesa. Niko kwa dance floor, zimeshika nikicheza. Vile napewa macho kakipofu na mamande. Mule mbaba pale nitamupandisha pressure. Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni too fluent. Kolabo ya Kapenga na Lumumba. Tuko mwiki kwa loko after party Korunda. Under the influence.
DJ Viker,
wanajua
chinchila ndo kabisa. Vile mina tisha, simu zina ring. Kila siku tuko busy na shingo zina blink. Naishi dream ya shina kiwa young na mindo tunadim. Usulize kai gari na space. Una drink unaharibu kieka chesa. Tumasides from Kalesa, utatesa. Aina pressure, ikwe mwaka kushika mita USD. Ikwe mali unafikiria niko ya ukweli. Na rapi tunaona kwa vision ndo ujue mi. Na nzangakani shona mwisho KJZ. Na kuomba permission si kwa free. Na wakona mission kwa kaa mimi. Na ndo manate zo vitisho za usiski. Wanovwana kuna ingine kaa hii.
Oops, under the influence. Mix sheng na kizungu ni tu fluent. Kula kusha Kapenga na Lukumba. Tuko mwiki kwa loku wata mati kwa runda.
Aya basi, mfiri bongo kwa nubari banji.
Mix sheng
na kizungu ni tu fluent. Kula kusha Kapenga na Lukumba. Tuko mwiki kwa loku wata mati kwa runda.
This is KTV DJs.
Mamako tuonge, tuliko sana tangu masikio ni topoe. Hii namba, inya mse wa movie hapa base. Usireply hata kikutext, uliwacha kubonda. Tangu kuku zenu zende missing, mliacha kushuku ule mkisi. Kuna ukame, na hopa bako aliunda fence. Nagopa sana kuliwe na fizi. Amona romantiko, baby kona mti kama network ni blanda. Amona romantiko, better option ni wewe, safwa elewe. Amona romantiko, nimekunokia na techno kuhanga papana. I'm on a romantico, better option ni wewe. Kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe, keke, kielewe, kielewe, keke. Lazima nikuwe,
some balls ni pigane tu yako. Ni bonge na God ni mwitishe bei yako. Ni lale chini unikalie kichapo. Ni bonge na gang do tufikero rasho. Pia na die tu atese Nairobi hadida. Couple goals too much outfits Adidas. Kubali ni kushike ni kukunjie kwa club. Shukuru ex wako, I'm glad I could dump. My gold una glitter, fashion killer. Grass is greener when the thighs are thicker. Na picture yo tumbo iki get bigger. Nataka ka boy unadeka pena sister. 2 hours on a video call na we. We feel like like a minute, we can do this all night. Okay, go low, akuna low, says he break. Uko lonely, I'ma cruise to your end.
I'm on a romantic call. Romantic
call.
Is it?
the home of legends.
Mwe chande njiku kwasa. Because you are the center of the adult. Nzema mita yangwe papito. Siku wapilo wa gini wako. Kuba wapita we sing it all. Katunda na na nasi. Baby fella za oro kumpa chasa. Come send me tonight. Tuchimale no more tonight. Baby can send me for a night.
Balua, balua, balua. Yeah. Simule balua. Odiano wakulukuwa. the boy, I need it up.
You're so beautiful.
Oh, but kiss, kiss for baby. The one part you love me from my baby. Come here, come on, come my baby. Hello, best hello, my baby.
Dari bori chimu chibate chinyuma no kuyimba bomo kwanira kubate bunyuma ndabalo chimanya yimbo kuto kunina bana na bana mene malua bomo kwano te kumenya mbonga kwiti kwalua 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 kwalua
kuna one life to live, one life to live, mimi nataka muni celebrate. Niko na one life to live, one life to live, mimi nataka muni celebrate.
Leo tunadori.
Nipo, my boo, era. Nisha penda, my love.
tena. Pony shop in love.
Deep boy.
Yeah, in a life, kuna kupanda na kushuka. Na kutileza siku anguka. Ma exi mtabaki kunikumbuka. Mana roundi hii sija kurupuka. Ina uhakika kiri kwa kiri mefika. Tatu yendo anepika. Mira pakua. Yeah, wapo wanodhani umeniroga. Ukinipa chakula na nipana mboga. Mahapa ya na mimi ni katunaoga. My baby, yeah, I just wanna make you my baby. In the mind you today. Cause I love you every day. Forever and ever, boo. Kujamana marafiki wapo. And I'm ready kula kiapo. Suwezi tabasamu usipo. Nilipo maibu.
Tena, nishapenda. Hello, nimependa tena. Yo, nishapenda.
How do you know vex for me? Say I never call you since. But I hope that you are well. I hope you're my character. Every day I'd a prayer for you. My shoulder, make you rest upon me. You know I got you. Let me be your friend indeed. Your money don't show now. I don't keep some for you. You know go so far. Cause anything I get now for me and you. Sight. You see my shoulder, make you rest upon me. You know I got you, let me be your friend indeed. I'm on the money, don't show now. I don't keep some for you. You know, go suffer. Cause anything I get now for me and
DJ Academy and events, hall 0719-716-267. Also subscribe to YouTube channel at DJ Vega 254 for mixes and tutorials. Jokes aside.